on the last sessions tulikuwa tuna discuss about jinsi ya kuweka line zetu kwenye chat mbalimbali, nikawa naonyesha, lakini leo nataka nionyeshe kitu cha tofauti kidogo. Nataka niwasanue jambo moja, kwa sababu najua mna apply hichi kitu na nisipowafundisha ndio wanapata dhambi kidogo. Okay, tulikuwa tunasema kwamba on the previous week, sir, tunatia mistari yetu huku kwenye closing price, opening price, the highest price and the lowest price, sir. Kisha tunaangalia gaps za kufill, kitu kama hicho, sir. After tunaenda kuangalia break and retest structure as our entry criteria, sir. Lakini leo nataka niwaambie kitu. Ukiona indecision mbili like this one and this one, sir, this market doesn't favor the system, sir, kwa sababu trading room yako inakuwa ni ndogo, na pia vile vile the market inakuwa ijeelewa the direction, kwa sababu the first thing inabidi uelewe which direction zinakuwa on your favor, kiasi kwamba unapochukua trade au chukui just randomly, sawa, unachukua trade ambazo zinaelekea kwenye upande wako, sawa. So let's see how inaweza ika affect each kitu. Tumechukua mstari, tumeweka on the lowest price, on the highest price, sorry. Tumechukua, tumeweka on the lowest price. Tumechukua mstari mwingine, tumekuja kuweka on the opening price, another on the nini, on the closing price. That way simple, tukasema tutaangalia the way ambavyo tutafix hizi gaps hapa, sawa. Kwa tutakuwa tunaweka hii mistari yetu mingine basing on these previous candles highs and lows, open and close, ambapo tulisema tunaweka hivi kama nini, kama hizi ndo zinakuwa our key levels, sawa. Tukiweka kama hivyo zinakuwa on the key levels, tunasemaje hapa, tutaweka huku chini hapo, tutaweka hapa, sawa. You can see tume reduce ile gap, lakini we can see ile gap hapa limekuwa kubwa kidogo. So tutaenda kuangalia chat za nyuma tupate labda closing price ama highest price ambazo zimefungia hapa kati, ili to reduce ile gap, sawa. Your chart should be clean, sawa. Hapa, sorry. Your chart should be clean. At least mistari pia ni nafasi kidogo, sawa. Lakini ukiona mistari imebanana, ukiona indecision mbili zimefuatana, most of the time tunakuaga na room dogo ya kutrade. That's why I'm telling you this, sawa. Okay, sio kwamba haita respect, ita respect, lakini bado ranging markets zitakuwa ni nyingi, kitu ambacho we need a trend ili kuitrade kitu ikiwa safi. Sasa the probability of ranging mostly inapatikana kwenye continuation, sawa, kwamba the previous day was trending down, tunaangalia the continuation kwamba we gonna sell it ama we gonna reverse it, sawa. Kwa scenario kama hizi ndo ambazo zinatokea most of the time unakuwa na trade ranging market. Sasa kama knowledge yako ni ndogo trading this type of market, inakuwa gani issue, sawa. Yeah, nitafanya some few videos about this scenario, kwamba wapi usi apply, wapi uapply, kama tano hivi, then tukifikisha followers 10,000 naanza kutoa entry, natoboa masiri yote. Just 10,000, nipeni tu hiyo 10,000 followers alafu nianza kutoboa the entry criteria. For this time around, acha tuanze kuangalia tu same gani usi apply hichi kitu, same gani uapply hichi kitu. Thanks for watching, this is Algo. Mentorship isn't free. Isn't free. CEO free. So don't DM me mkaniomba, no, I don't teach free. Free things, na vipost kama hivi. That's all. Thank you for watching.